Anaje baby girl watoka pande gani mina penda tuizo duta na staki para zako za
Sine kona drinks na mayanks, drinks na mayanks, wake up on two. Sito kona drinks na madem, wake up on.
I'm the king of
Mythic and bounce, fillin' on the bamba.
Zero clap, classic, classic, classic.
I know you love me, and the love is true.
Aluta. Party best, na my boys, to me chill, to nakata mizinga, aluta. Na madem, ogi kam na na, to nako, kirima, aluta.
Everybody, Angelina, you dig on my temperature.
Hold it, hold it, hold it,
hold it, hold it,
hold it, hold
it, hold it, hold it,
hold it, hold it, hold it, hold it,
hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool that I'm going up with a girl like you. You missing a mambo, you know that too. We see when I worry, you know I got you.
You know you are running with a champion, Batman with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Yo, baby, see you go pick out the back it. I love you when my baby me and you with my sheep. Sheep, you feel me to be back up on you more when you find it. So come and shoot up and I look down. Cause she didn't give me what I see pendy. In a ganji ningo naza to see pendy. Bad girl, super than a 2 weekendy. Nakila di kicheza anadaya endi. Anadaya anahari kunimari. Lakini anadaya dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadaya nitoe kitoe mshuari.
We on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Shira clap.
Nikisha mzinga bana ziki come turore. Hakuna idha youth man we turore. Oldi kabisa turore, turore. Meda ofisi turore, turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kama nyai sanza tukubanju. Usha jibuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Umeshuka tu matuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu.
Mekuja kwa guna matuta. Useless people. Takataka. Lavish.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kama nyai sanza tukubanju. Usha jibuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtuna wapandilia. Stareye tube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Tu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabiki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame come turori. Makeg zikiisha mura tina turori. Tuki mix na kindogu zitugorokie. Mina kata biko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Nakaitabidi minta city adi wada. Kima uru toa kutu adinki wajada.
madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Shewa class, class.
Uzuri wako my shoulder. Na macho yako mobala. Sauti yako noma sana. Na mwendo wako no bala. Mimi ujiza moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Mimi ujiza moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Miazipo kwa ajili yako mwazio. Miazipo baba.
Azipo
akili. Miazipo wana. Sijitamani nifikirie sana. Usinipe maruani mimoyo tama. Na mashetani yanapenda kwa mana. Mimi ujiza moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Mimi ujiza moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nukse uko nyumbani. Miazipo kwa ajili yako mwazio. Miazipo baba.
My fit flow, my wrist cold. Me a number one in my city. Me a wake up, cocorico. Plan my day for that dinero. Cause me a do it for my city. Oh, watch and listen, tega sikio. Me see na time ya kupoteza bro. Out here rapping the 254. I'm on your radio. I'm switching time zones. I'm on your radio. I'm on your radio. I'm switching time zones. I'm on your radio. Cause I've been grinding for too long. I'm catching flights just to get back home. Got some fake ones on my iPhone. Cause I'm out here switching time zones. I'm on your radio. I'm switching time zones. I'm on your radio. I'm switching time zones. And you already know. On my wrist, all this gold on my neck. You don't think I wanna risk. See, I walk with grace, still can't keep up with my pace. If you've got something to say, come and say it to my face. I stay in your place. I like my whiskey, no chase. Hey, gangsta in a dress. And I came with finesse. Hey, cause I've been grinding for too long. I'm catching flights just to get back home. Got some fake ones on my iPhone. Cause I'm out here switching down low.
Michanga, tena wakaanza kukusumbua. Kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep. I swear to God your body nice. Inapenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batia, batia,
badia.
Show me what you got.
Say a badia, 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 badia.
Show me what you got.
Baby, baby, oh, can y'all do this? Me, I know they kiss, I know they tell. Me, I know they drink, come drive. Now why I take Uber from your side? What did they do me like? Say I had billion, 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 billion. Making my money in billion, 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 billion. Fit to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys, they follow me, oh. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to fit you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka.
I saw to go the body nice. Independent, you gonna kill a sip, oh.
Chaka.
Asuku hijana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I saw to go the body nice. Independent, you gonna kill a sip, oh.
Ile design ya revenge. Gide, gide, leo nina mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu tu. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu tu.
Situ pewe zile ndoro, zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale, I'm show sidoro baby. Gurumisha isonge, nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo, kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juu hii bunde imepeba mborogoto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hii bastola imepeba mborogoto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Adamaya naro.
Kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamu tu. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamu tu.
Bend down and break your back. You want to talk like a slut. You talk and you kupeleke nyumbani.
Mkini ni daraja soma kasi. Mama kiuno chako lambo kizungushe kama kula. Namba kina kutamani. Sina budi. Na wewe ushajua nia yangu. Ndo maana najishehua na makusudi. I'm
sielewi mbona unakuwa mkali nikitupa lugha utazungusha makali kusema nje unanitaka tunafai kila napokuza ili criminal tena mimi nifanya nasema tuna Nairobi Paris yuko hotari tumeni wacha na hema ili criminal tena mimi nifanya nasema tuna Nairobi Paris yuko hotari tumeni wacha na hema. Hakuna na yesema unifai umekawasha utadhani ni ngwai. Oh na na sasa ni mbona ukatai si wawili tunaendana walai. Oh na na
nichagua mimi kuna fununu unamuo yule ah. Let me play the guitar tubanjuke tuzunguke mita tualike harusi tafana wabambike wale isukuti love like my own no stress baby usikunde forever love ni kupende chindi na juu pia upande isiwa skandonski welipoze Raina kumanjo ni kupoze tupendane ujanani pia uze. Oh my love I surrender accept to you me I surrender eka muziki rumba na benga chini kwa chini situtakwenda tuvume kajux na Vanessa kwenye media tukela tunatesa to fight for sin no kusema let me love you the African way. Nikuite baba, nanita mama, the African way. Nikuite baba, nanita mama, nikuite baba, nanita mama, the African way. Gizi kukuruka kara,
zanini sasa.
Achana na wale wagombi,
wanuleta siasa.
Niambia, nichangia kama ni nyimbo ni kuimbia ezalita loma kasi ya bolingo isi waskandonski wilipoze roina kumanjo ni kupoze tupendane ujanani pia uzeni tuvume kajux na Vanessa kwenye media tugela tunatesa tufai fosi no kusa.
Baby, I am not that easy. Feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama top mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Be a selfie. Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Be a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Maisha ni mojo acha nipambishwe na semu uko saa acha nihakikishe young wala msiki jana na
bidii, usijinyime cha ufozi jijiezi. Leo ni leo, siachilie, jipigie kifua, siaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa, kwanza angolia juu, inaweza.
One touch away, it's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tulenda bomb, titim titi all along. Nimbe notice your form, me go fit it to me bond. Sa tu nengia zone, utishiki kisha go down. For DM low perform, no umimi yeah.
Take a selfie,
mimi na malaba.
Take a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
mimi na malaba.
Take a selfie,
number one lover.
Like mango.
Ni sawa na una vision, machozi mefokasi allowance, una sit down. Suna jonga nupazia, siati nkona mission. Hapa ingine ni nao, na siapa ndo na belong. Umeni like for long, style fresh, sexy, smelling my cologne. Usha chukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Are you the one I've been looking for? Akama liku close, niko study more and more, yeah. No doubt na kutaka taka zile ma feelings agizani zani panda pandande. Chukua selfie tutese sasa. Anai boy on your case saki anda kafa. Ni noma no
Avelo umetesa move your bamba to me. Leta ni seti kitu kwa ni boss ikoni. Kaende juju chini chini we na mi. I make decision, change position.
Take a selfie, give me na malaba.
With Aluya man, girl come and be my wife.
Girl come and be my life. Girl come and be my lifestyle. Girl come and be my life. Girl come and be my lifestyle.
I've been hunting for your loving. When you touch me, I get jumpy, girl.
Sing a ling a ling like a school bell ring. Come give me something.
I've been hunting for your loving. When you touch me, I get jumpy, girl.
Ting-a-ling-a-ling like a school bell ring. Come give me something. Baby, join the club to kabambane. Nande pale kona to kashikane. Kona moja nje kama tangare. Tuko kangare. Baby, join the club to kabambane. Nande pale kona to kashikane. Kona moja nje kama tangare. Tuko kangare.
I'ma give it up for you now, now. I'ma spend it up on you, for you, baby. I'ma give it up for you now, now. I'ma spend it up on you, for you, for you.
Come suck this big black. And maybe later on we could chit chat. Siyazi kupate ni misitala. Nda kupa kila kitu una want baby girl just holla.
Sweetness, you're so sweet, you're my witness. Expensive kinda looking girl, no more cheapness.
Addicted, addicted. Baby girl, this your love, I'm addicted. Nande club to kabambane. Nande pale kona to kashikane. Kona moja nje kama tangare. Tuko tangare. Baby girl, the club to kabambane. Nande pale kona to kashikane. Kona moja nje kama tangare. Tuko tangare.
I'ma give it up for you. I'ma spend it all on you, for you, baby. I'ma give it all to you, for you, baby. Wanna let you know, I wanna let you know.
Yeah, yeah. Mr. Lover, you know say I don't get wahala. Any how you like, I go do my dear. As long as it no cost my lover.
Smells.
Promise say you go treat me well, oh. Give me good love and no be kiss and tell, oh. No be say after I wine I'm well, oh. Make you no go leave your girl for inside well. Woyo, woyo. Whoa. Woyo, woyo.
I'm not afraid to
possible. Onyesha kila kitu love back invisible. Here we go, me and you, we good to go. Me not over here to rangi, basi hit the door. Hey. I wanna make love to you, baby. I wanna make love to you daily. Give you sweet little babies. I wanna make love to you. I wanna give it all to you. Give you my gratitude. Your loving, your touching, your kissing, it's sexy. Yeah. Call them and I find me no feel niko elbo. Ay. Kule ka na musika toto nika rembo. Call them and I find me no feel niko elbo. Kule ka na musika toto nika rembo. Baby girl, suka mi video. Basi kam tonde maroundi ka merigo. Kanivo, nita go bad ka animo. Kanivo,
dugi di shiza tipi do.
I got to you, my baby. You got to me, yeah. Me and the you, my baby. Equals to me.
Baby, you.
Ana bonge la nundu, akitembea, wendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate.
Rewind, I come back against Victor. Yeah, when you just get
back. Kenyan photo.
Take it back from the top.
Share a clap.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakuumba. Unateketea viloko lit lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi ya Napoli kidi. Kana komba naifanya kana digidi. Uchikidi chikidi ya na digidi. Mashode mengine sayi ni tibi.
Toto kiboko. Kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yeah, 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 yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfate nimnongoneze,
pole pole.
Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge.
Yendo shure.
Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobari. Hakinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigirigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Mtoto high class, lele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, lele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko.
Turn the lights. I know you love me, and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole, I will die for you. I swear, who sit is sure now.
Vimbele, mbele.
Oh, I no pinga.
Kelelelele.
Eti kujifanya.
Vigere, mbele.
Kwa sisi ya watu wezi. Oh baby,
vimbele mbele,
mbele tantarira.
Kelelelele,
kwa nuknuko baby.
Vigere, vigere.
Kwa sisi ya watu wezi.
And I want them to know.
Oh yeah, hey, hey, you're the one I love. I want them to know.
Hey, hey, the one I want.
I want them to know.
Baby, hey, hey,
oh,
you're the one I love.
to see alichokupa mama. As a one baby,
you should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me a one to see alichokupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tugombane patane siri yetu ya ndani. Eh, aga na pomestare ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganya ukanishusha thamani. Ah, penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the ruler emerges.
Emerges.
Oh my love, moyo wangu mwenzako mi mwepesi.
Ni mwepesi.
Nisije kufa kwa ma pressure upungwe iweke.
Asa
usitishwe na ya
vigelele.
Oh anapiga eti kujifanya
vigelele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh baby
vigelele.
Kale tantarira
kelelele.
Kwa nuknuko baby
vigelele.
Kwa sisi ya watowezi.
And I want them to know.
Oh yeah, hey, hey.
You're the one that I love.
One and only.
The one I want.
I want them to know.
Baby.
Angelina, you dey cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. Send a me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. With my Angelina, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kill somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low.
Siongeza manjonjo leo taratibu misi na garaka mpaka majogo. I love the way God you call me daddy.
You turn me on me, oh oh oh.
Fundi wako wa mapenzi chumbani
mandigo ndingo, oh oh oh.
Niko gele kamsumari
kwa nyundo ya kome, oh oh oh.
Nizungushie kausukani,
drive me loco, oh.
Katota bisi kuti kuti
ale
madwiti dwiti. Kamejazia katikati
ale,
yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki
ale,
madwiti dwiti. Speedy mia misifungi breki
ale,
tuki chiki chiki. Nama
pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama
pepete, ipepe, pepete.
Ay, we mama
pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Hey, hey.
moves like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey, anything me say, you do it gladly.
You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender. You bend down a bender.
Ningi na nyago rola fa kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho za kondo go chongo na mboko mpaka usogo tima kiwa tambwa na stone proper la kwa kiwa watu anadondosa pale downtown anadondosa pale down pale down kudondosa
wenye wejibeba nga miu dai miu penda na penda chako wenye uicheza nga miu dai miu penda na penda figure fire ni dangerous miu dai miu dai Miu penda na penda fanya na feel kama feature and miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda
Niko kidali yo shamba nda chuna mboka Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker Nina teki ya mayangu na rieng Nazi chuna kama chengi kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka da kula nyoka Wakichaka kitanda riko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
mboma Venye uichiteba nga miu dai miu dai miu penda na penda Chako venye uicheza nga miu dai miu dai miu penda na penda Figure fire ni dangerous miu dai miu dai Miu penda na penda fanya na feel kama veteran miu dai miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda miu penda na penda
Pambulu, luku, washa kindukulu Kam tukijani ni kupige mabibopo Pali Instagram, kachatisha na kimboto Vinyo na watesa mina penda Mangopo, mangoto, malokol Siko kwa mbosho, orosho Madiva zimebundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto Gurugu kukaba kwa kila
mauru Mwanza venye umejibeba nga miu dai miu dai miu penda na penda Chako venye uicheza nga miu dai miu dai miu penda na penda Fika para dangerous
Kana rada na wapili kana rieng Kama au na rada mde ya beli sharieng Hapa ni kusakata sakata kam sakata Shika yoyo kamata kamata kam sakata She want a bad man look it up Never seen one like look it up Turn around squeeze and look it up Bend over straight for the look it up
Pele kena rieng, pele kena rieng Kiki waka man pele kena rieng Ziki nyanyun pele kena rieng Mangoko wakifika basi pele kena rieng
Niko rieng na vifuata ni uwa Zimeshika na mifuata ni uwa Kwa the ring uyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kikiwa kaman peleke na ring Ziki nyanyun peleke na ring Mangoku wakifika basi peleke na ring
Na wakari ka Steph ma 3-pointer tu Sifani, Stephanie wangana yangu tatu Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu Muhogo bigi mini mruyo miupika kibantu Tinga linga ling Cool bella ring, na mindo bell ringer Na upele kana rieng Tuma pin, mejipin na makoro Na kapen kana ninyonya Ohoro wakwa, mwendo wakwa Inanifanya nisike kushika mat Hizo zakwa, chezi kufakwa Zekonya rieng kushinda hata zakwa
Pele kena ring, pele kena ring Kikiwa kaman pele kena ring Ziki nyanyan pele kena ring Mangoko wakifika basi pele kena ring
Niko rieng na vifuata ni uwa Zimeshika na vifuata ni uwa Kwa the ring uyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Pele kena ring, pele kena ring Kikiwa kaman pele kena ring Ziki nyanyan pele kena ring Mangoko wakifika basi pele kena ring
Ndiwa muranga na githike tobo Godi zangu kama kawanzango mongo Kwenye pedi wako lungo leo meno Kwenye pasto hivwa shoda ndope ya meneno Sizi mwaga inje isi majambosho Midobo dhobo dha kitu dhobo dhobo Hapa kuna za ponye tutango leo mbengo Nisha pita na kademu kapedi mapengo
Ipige step juna penda izi vitu Ebula lishe neti bado unakutu Na mapunye toso na juo weni sugu Mango soku wa udai weni ndugu Kuja kwangu wakidai njugu Security nyeti wanadai rungu Renigani hata, nilithani hata Jona rungu hata, mbolo flani hapa piga punyeto akikaza kani dry acha story flani za waras wa kibanshada niko pin na kichindi kani ngale acha Christopher Gadanda ni himasha
peleke na ring kiki waka man peleke na ring ziki nyanyan peleke na ring mangoko wakifika basi peleke na ring
niko ring na vifuata nyo zimeshika na vifuata nyo kanda ring huyo pana chakua shikilia bana.
Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Bang bang bang, hey.
Hey yo, Idris, tell them I'm the gonna take the piss. When you step, step out, do that turn up in a diss. Body comfortable, I'm a physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley,
them ones don't like me. They done a pussy pretty with the okra body. Down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The back of them a pop and them a bun we. Man want wine behind me, me have to move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079 baby, I'm a hammer to the shop.
Mina penda mangoko, mangoto, maloko. Siko kwa mbosho, orosho. Madiva zime bundi nani kuru. Bundi nani kuru, bundi nani kuru. Pamte kijani ni kupige mabitoko.
You and I both know you feel it. Feel it, feel it. So come say it to me like you mean it. We both know you need it. Baby, yo, yo, yo. You did do something to me. Make you want you all the time. Oh, na, na, na.
Alota,
best na maboys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam nao nao tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wa kubezu wanazoza aluta.
Ati from ziu kam ni aluta. Ati riang za ponyotoni
Shira Clash.
Ati from ziu kam ni aluta. Ati riang za ponyotoni mafuta. Chikisha njitu ndo indi zenge ushupa. Uliza guashua beba na mashuka. Lendo store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pike munju ndio ashikwe na homa. Ini tension na itaji kuseti. Mangyo swapo wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwi ni kue kipedi. Kauna usoro juwi ni kueke bendi. Bashi kufain juwi ifike weekendi. Awa supo wote na wapiga paki. Sina ndai nilipoteza nga kaka. Ngius ako jabana na dice juwi friends kiss.
Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam nao nao tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafans wako bezu wanazoza aluta. Aluta, aluta, lompaka aluta, aluta, aluta. Zimishika aluta, aluta, aluta. Lompaka aluta, aluta, aluta. Zimeshika aluta.
Oya washa tukibanzi lipuke kasadam. Tucho nyanya tunagang tunakaka Taliban. Muteka ni fan pewe cake tunajag. Rombo sewe na madam asifuate Babylon. Switch position kaniendesha kanisan. Kesho ntaenda kanisan. Father give me permission. Call polisan tazipata Aga Khan. Nina damu elivakan kunitako liharam. Shoot to the sun si lazimo kwena gun. Fanya sele uko young. Chore story za makwang. Stick to the plan. Niko loyal to kwa fam. Kaniform ya dona kam. Kanipacho nitakam.
Yes, Kadunda, 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 Kadunda. Yes, Kadunda, 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 Kadunda.
Alejandro niko juu kandege. Nili jam nikabai tundege. Njo nifanye bash moja genje. Ruka kwa jacuzzi njo tutwenjeve. Breakfast ni dry fry na sembe. Most viewed ni mangwa titu za tene. Bodyguard wangu wote ni malele. Wana die na wabeng kama champe. Mini hitman wakugondi tenje. Last week nilifuliza na unye. Waka try kuni capture na menje. Alejandro aka Mark Mende.
Yeah, blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we na rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings, not just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. What's a toast for the friends that take off every load one time. Third form, me say, me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say, I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, bro, time, say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your shot. To get all in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. And send me if you tell them a story. That's how a blessing's upon me. And that's how I'm gonna give him the glory. I'm delighted. Jah knows my passion ignited. Got the music, me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast for the friends with the cup. One time did sit down in a class and we bored. Then only said the road and me go on with the road. To us,
yeah, yeah.
To us, going to rise. My thank God for the journey, the earnings, I trust for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by me right hand. Bust a toast to the friends, we take off the load. One time did sit down in a class and we both dead. Only said the road and we go on with the road. Toast.
Yeah.